Polisi mtiane kutuyo msomesa Frederick Bukenya wakua mwana na chonize chisukiri do Bukambwe. Bukenya msomesa kunalia magunja Brightway Primary School mgombra ye Kalangalo. Omwana ono yabaddeya mvunana kuba 15 kuba kumuyizi mone ne omukebe ogwe bikozesa mu kubala geometry set yamulagidde abizeeyo ate n'amukuba emigo egyajuze okumuta obusi. Omwogezi w'ekitongole ekya poliisi mu bitundu ebya Mityana n'emiriraano okuli Mityana, Mubende, Kasanda wamu n'ebitundu eby'ekiboga yelameka Kigoza atubuulidde nti omusize mukalo n'agenda kusimba mu mbuga ez'amateeka omukono ogw'amateeka gumukwateko.
Ku bujulizi bwe tulina, omusomesa ono yakwata omuyizi ono ng'omuyizi ono bamulumiriza okuba nti yaliko ssente za muyizi munne 15 ne seti bye yali abbye. Yamukwata n'amulagira akwate ebintu ebyo abiddize munne gwe yaba ali abibbyeko, naye ate n'atakoma okwo n'amukwata n'amusiba emigwa n'amukakkanako n'amukuba bubi nnyo. Era bazadde b'omwana ono ayise okwemulugunya kwabwe ku poliisi wano Mityana. Omusomesa oyo njagala okubakakasa nti yakwatiddwa.